bado kankamata kweli. Nimesha zama kwako wewe. Kama kosa niende seli. Moyo wangu nakupa wewe. Kinda penzi usije feli. Na nikikosa nielewe. Tushi tuzikwe wawili. Nakupenda sana. Leo zaidi ya jana. Tuzidishe penzi. Totu sijiachana. Umenidunga sindano. Ya mapenzi umeniondolea tama. Penzi ni mashindano. Kukupata nimetabika sana. Habari gani shikamo. Zipoke na salamu za mama. Milele, milele. Usinitupi nataka niwe na wewe. Milele, milele. I love you baby. Nataka niwe na wewe. Milele. Ndo sijali maneno yao. Wako naona utamu tu. Hila wale kili penzi ni haramu kwao. Yanguro ipigida mutu. Ni mapenzi ndo sijali maneno yao. Wako naona utamu tu. Hila wale kili penzi ni haramu kwao. Fine baby got a body shallow. I swear girl you got my attention. I'm sorry they don't wanna fail you. Cause your love they give me affection. Love me now then I'll leave you tomorrow. Ooh, ooh. Anywhere you go I will follow. For real girl you got my attention. You do wrong then I will never blame you. Cause your love they give me affection. All I hate ni kushinda ni kikoro. Ooh, ooh. Nilele, nilele. Usi nitupi nataka niwe na wewe. Nilele, nilele. Ndo sijali maneno yao. Wako naona utamu tu. Hila wale kili penzi ni haramu kwao. Yanguro ipigida mutu. Ni mapenzi ndo sijali maneno yao. Wako naona utamu tu. Hila wale kili penzi ni haramu kwao.
Milele, milele. Usi nitupi nataka niwe na wewe. Milele, milele.
I love you baby.
Nataka niwe na wewe. Milele.
Milele,
mama ni nakupenda, nataka niwe na wewe.